Yo ebibaire je mutabaire dada nkula muisaku awe bulange ku St Jude na mulutai balokubanga oliku
Busoga one
chenda akatoneze mukaga busoga one famma omoyo gwa busoga
ebwe sawa dirimeka
esawe satu edobwire
fuka yinvesta wo ni MTN momo nga wesiga mwaka pia akataika wansi wa nusu luku oingiza magoba uliruna ku osobola no kwetolera yo akapia ku unaona wo kendera ni gaba star chikuminka gana itano star musavu hash ulonde ku yinvesta wo hakoze sa MTN momo app enkola no kwa kulizo bigobererwa MTN awalala titukomezekeka
soga one radio tulungamizi kwa chitongole echa Uganda Communications Commission
Kanona maulire mwabusibire kumwoyo gwa busoga getuba kunganiriza okuva mu nchoncho paka webuzibire ngagabatu sibwako
nena habu mouthwash ili dagale tufu
yenaka kasamu kujanja bendu adeza amanyo
amanyo gakuluma bosaye chocha obeji nyogo gakasanyalala bosenyo bamulu sayisayi obuga izaluda lumu senyesa nena
na iwe gendeleza abafere tebakuguza kapa mukutia musange mufama sezo na nena yakakasibwa National Drug Authority.
Awamu ne Better Life. Aba kugoka mkunja njabise dagala jobutonde. Kundwade nkambu inga ulcers. Prostate mubami. Abami abanafu. Sukari. Pressure. Aba kuwa stroke. Endwade zitawanya bachala. Ania. Ebifuba. Nendwade ndala. Ngabasangwa ku Catch Road. Kuchisacha mkama akedi. Omwali rogo kubiri. Bakubire ku noti msambu noti noti. Musambu msambu. Mwenda tano. Abiri mubiri.
Kale wetu jide kumpe unge guangire Uganda libala golemu ate South Africa ebala zero. Kakati mpira guakata andike chitundu echo mzanyo cho kubiri Uganda itagobu wanguzi obo mpira guno kusoro kufa mchibi inja mumpakeza chan. Musibi mchanu wanafa watuliriza edda chikaziri biri zezise kusawi satuweza kaungesu kona kuruwa liro. Kade kamulega feuzi bide nze Ivan Bega msajia atakeri lwanzalo manji gende setu la kalira. Wena avira wano oja kubo tegede binji ebibadde jota badde. Webuzi bido na kuruwa liro ngeintisa nechikanga buwabi butikida batuze kucharuka juwe chisango mgoma lina wikoke tauni kanso. Modisu kichie kaliro eneriyo mwana mlenzi wa miaka kumi na musambu ejobu kuru kubidwe guru wabade alunde ente elanga afiri deo nente jabada alunda na ye fude. Binobyo nabi bade uo akaunge sikonda kuruwa liro mungkube bade fude mba mitundu ebie kalireyo. Umusasu wafayogede kona abamu kubatuze ne banyonyola kunjega eva gudemu.
Manamu gere. Kamu itachiaye, ulukubalu mkuba, nesawe hile, onte mweza kuhiliri.
Paka kubaka kuburu mananga vile kuwaya, nafuira o nonte nafuira o, yochaye.
Kuhinawe na hiko ke, sinziro chikole chibaire o, kuwanga tubee tukisubira, mwanabaya vile kuwaya, maiziga na gariku kuwa gariku mesioti wachi, kwa vile kuhiliro mna isafuire.
Hile, abaire o miaka,
ngai kumina msambu,
kumina mnana, elabaya vile kuwaya. Lukuba, lukubire ye lukuba nonte na kwedi, hain gate kumpine tao ni kanso. So ni tubanga, tunakuhaire inabantu banjino, tunakuhaire.
Iye mpabwe jeruma ya tanasi nga kansala, achike chitundu chino kulucho wa district ye kaliro, ayogede kuuntise bagude moro na kuruwa lero, na asa wabantu bulijuo kwe kumanga na dambisela binebiye mkube fudemba. Abada ugira kono wafe wako, Joshua.
Baila ikuwa yente, okuchibali yeyo, ama ize gatani kilo kutonya, nigakubo mwano yonafuera o, ahamo nonte yena nafuera. Kubilizia abantu, ntisingango ikende abanga tandikile. Tugezie kuino okupiato mchibali tuzweyo, tuiro kubukalu. Oba, tuwe igama hanto yetumaite ntihali safe. Nevalia e government ya Uganda, ntefile yoino kuwaneka angaifo ya public, igambanga masomero, maduale na magombolola, bai kuzimba, erani bateka kovlaite ninga restazovo. Ayo watibumala, mkubilize government. Nite jibanga chisoboka babe kuteka wa muhatu wa gundi ogusobola kutuyamba in case mgaida ite ningari stazi jino tejiri kubizi mbe vya government vionka ayo kuwaneka anga jiyamba na banta bandi abenja ulo kuwaneka anga jibatasi ya nkole liyoti ndiyeyo
atencho na kuruwa liru habasu uza wakakarabize mirimu jiyabu imobi tundwe bie buwenge kurugudo rumanyi duangaluba ni rodi. Bano, bake demu gajulu julu amaziga, anti nabambula umuli ya kutobu yumba makole mirimu jawe, okukakana ngobimbo wera kubu yide, ne mali ya bademu yumba bunone sirika. Umuli ugono wade nse kusawa angamu endeze chilo, elaba tuze waga matuwa andiwa nguvude kumasanyalaze, wadenga wandi bagamba, tuumuli ugono wandiwa umutimu mubi, ya gukumi okufirwe mali ya we. Kakari msasu wa fubu inza chao usayo gedeko na abamu kwa abo, ababa dongo umuli ugono gutu untumuka.
Mwile kutandikile wansi nga ukulachi, kutandiko kema kwa. Atena akayumba kene kwa kumwe kubwene wakutandikile kwaka. Akayumba kabele mufiriji. Kwa andibele na amani yaka kusikiza, ayo mwilirogu. Kukosechi, firiji na waliko mwile kwe yongela amani. Kwa banga tusirangiri yonayo na ukulachi, kusikiza mwiliro. Ate tuwele abantu batonu, tuwele kwa abantu batia. Bana, mwilo kwa tufunza amani. Haba soso kuida bafandi. Bakumye wale, aya ate polisi, nifo tukoso uinza. Kwa bakuwa lumike ya jaye polisi. Ya tukanga ni bafandi baliwo. Ya kanda kuhiza ate bafandi mwilo kugemi. Balo vyo kolachi, balo vyo kuida. Kuna polisi ate wetu useye merere yirele. Tuwa ikeka nyo mwilo, abai sirikale. Tiba tuambio anu, baide saye kuminandala. Mbukobe kuzi kizwa mwilo. Anga saye kuminandala.
Sentebe uaba subuziwa na manyiduanga wa iswa noa. Avudio watu nategeza anti hawa subuziwa njwa firidwe mali yawe. Elasa wa wakule mbeze kumitendiri jenja ulokubadu ukirida. Kuwanga misera chino wasigade tayo. Kakati haba muku wakule mbeze uzibidona kuruwa lero. Ngaba ubieko rubuwe chigero gena mchifecho. Okusasila haba subuzo uruwe njegene wagudemo uruwa lero. Haba muku wagenze ukwekuli dikusoka javira. Tibi as a peace ne Ozanya Ismail. Elanga tuogedeko ne tibi as a peace. Kutene muka waligo na jensi mbio mituwa la tano. Okuyamba kaba subuzi bano. Tibi as a peace ne Ozanya Ismail. Muku wagena kwawe. Basa asida haba subuzo uruwe njegeno. Wagudeko onako uruwa lero.
Aye chibi no chibi la lera wanu tuataka kufao na mani. Kusava, abiyo wako eri ndabu na vona baveyo. Aba suika kuwa na mubuwenge, loza ni mchira. Baveyo, baide, bageze kukuyamba abantu baife. Abantu fi walikusula kubunke nke, baliko la business mubunke nke. Muide mtu yambe, chinecha guire wo, chituwalabu la mu. Amasa sina agave ile wale, kabilisa wadi no mulido.
Tela betu kujamu, biyabana kubanga. Balikula yiku masomero, atina basinga vunji, balimaba. I businesses daiwe dawo ireho olomuliro so nko ola government we banga irina yo no buyambi baeta erana abasaba mwemwe na ngamba saba buyambi mwemwe ndimuide mugemera kwa bantu bayifa bano bamana kubanga bona baba irenga bayi ba musolo mulungi
Webuzi bido na kuruwa lirunga bandu chukumi nsambu mbatano. Bebaka jayi mpapulo kufuganya kukulembezi wegwangi la Uganda. Walimu kachoko kebi okuro onda mkampala. Abamu kubajayi mpapulo na kuruwa liru. Kwekuli akulia chumina NUP Robert Chagulanyi Center. Elangono abagenzo kumujira mpapula. Yomukuru Davis Rubongoya. Saba wandisi wechumina chino. Jwero Senyonyi omwogezi wechumina. Okoteka kona abakulembezi wechumina kumitendiri jenja ulo. Jwero Senyonyi. Afudio watu nasawa abakutu wale vyo kweri nda mugwanga. Kumurundi guno watageza kwa tataga nyante kateka zawe. Ngadala nga batani sokutala agebi tundu vyo kwangi vyo nja ulo. Ngabano onye mikono nga bwechira agirwa akachika kebi okulonda.
Tuba sabanti mukalulu ketu genda mu nga difuli bwabera babere ba difuli abataina luda lwe bagwako difuli bolaba ngo muzanyo omu bamutemye kulyo baba mu takulinza obuvi ngo fuwa filimbi ngo gama nedda gwe kyokoze kichamu yes tumanyi nti aba electoral commission abaka chiko sibe badumira amaje na chi ne bolaba aba amaje na abala security nga bakole fujjo ku bantu bovunanyizibwako fuwe filimbo gama nedda kino kichamu kino nedda chikirizibwa kitusubira mbanafe aba electoral commission katusubire kye kijjo kubeerawo Tekabe ila karuna kwa lolo njini ule tukasula. Ewe ila process ila neno, ili part of process eyo. Katusubile ntiba nafiba mkwata mundu, abama je, jati na abalala. Okiso kila dalate vasumbu abantu wafe, abagendo kujeyo, kuno nye mikono, bitundivyo gwange vienja ulo. Atende campaigns wezina haba zitandise. Katusubile ntiba ageze ko tule misangabu etu avida abamu karulu waka wede.
Jowero Senyonyi avudio na akubiriza bana Uganda. Okubira nga bakola bule chisoboka, okubira nga natebe nyigida, munte kateke zebi okulonda, eza jidua kaka uo.
Saba bana Uganda, tuetabe munte kateka zino. Tupa saba mutuwe mikono, nina akasera kukulonda kaluvuka tuuka, bana imuveyo mluonde. Tuveyo tulonde, wosika le waka. No gama antia anze, timingu atakubaka ulu kange, likaina mugaso munange, wabato lonze, wabato lonze mungiri emu obendala, abalaba kulonde da. Saba na Uganda, yon naje tuli. Tuveyo, tulonde, tutabe mprosese eno. Fenga wetu gama anti, kanonye, kalonde, kapume, kabanje. Toja kabanje anga te wakalonda. So tu saba fenda, tuveyo, tuetabe munte kateka zino.
Yes, saba muhandisi w'ekibiina kya NUP mu ggwanga David Sirubongoya asabye bannayuganda okubeera nga bakkiriza okwaya emikono gyabwe e Robert Kyagulanyi Ssentamu olwo asobola okuvuganya ku ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga.
Era katusuubire ab'ebyokwerinda si enteekateeka gye balina era okuddamu okubba siginikya z'abantu baffe ze bajja kubanga batuwadde. So buli omu bw'olaba siginikya fomu zino nga zikutuukako sayininga as long as olaba w'erinnyawo waggulu Kyagulanyi Ssentamu Robert ne National Unity Platform.
Ate mu ngeri y'emu minisita atwala ebyamateeka n'ekitongole ekiramuzi mu ggwanga Norbert Mao era nga essenkagalo w'ekibiina ki DP mu ggwanga naye ajja empapula olunaku olwaleero ez'okuvuganya ku ntebe bwa Pulezidenti. Norbert Mao akiikiridde ssaabawandiisi w'ekibiina Dr. Gerald Siranda Blacksi wamu ne bannakibiina abalala.
Twagala kukozesa akalulu kano okulaalinga Abannayuganda nga crusade ey'okubategeeza nti twetaaga enjogerezaganya era kandidate waffe tusimbudde leero olugendo olw'enteesaganya mu Uganda olwali conciliation oba okudda obumu mu Uganda n'olw'okukyusa Uganda ewatali kuyiwa musaayi.
Gerald Siranda ssaabawandiisi w'ekibiina ki DP avuddeyo n'ayogera ne ku ndagaano ya DP gye yakola n'ekibiina ki NRM gy'agamba nti eggwako mu kisanja kino kale nga basazeewo okuddamu okuvuganya nga beetengeredde ng'ekibiina ki Democratic Party.
Cooperation agreement eyo erina time limit egamba legislative period eya 11th parliament. So mukulabo okukwo nga n'okwomulayo na kiri mu grass nti period eno ekoma na processes za nomination. Naye twagala okukozesa eno embeera eriwo wemba n'ekiso nga nkikunyazeeko oba nga okinjazise nekutunulamu nenkikutunuzaamu era naawe kisobola okutema.
President w'ekibiina ki RPP Kyemuko Fred Wakuri y'omu ku abo abajja empapula z'okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga olunaku olwaleero. Ono ategeezezza nti obwanga wakubussa nnyo mu kulwanyisa obwavu singa n'akwasibwa obukulembeze obw'eggwanga lino.
So kati essira egenda kuteekebwa okulaba nti tukendeeza obwavu mu bantu, tuleetawo abantu okutegeera n'okumanya engeri gye basalawo kiki kye bagenda kukola ate nga bagiganyulwamu.
Yebya Mugisha Moses omukubasa okukujja impapula mu kachoke ebyokulonda ez'okuvuganya kuba president w'eggwanga lya Uganda onako olwaliro azizayo emikono gyatwalidwa kachoke ebyokulonda ng'emikono egyetaagisa gyonna yagifunye okuva mu disitulikiti 98 okwetoola eggwanga. Wabula kachoke ebyokulonda kaganya okukwata emikono gino nga kagamba nti ekisa ky'okuzzaayo emikono teginnatuuka.
Mikono jange ja nomination kubanga bagamba nti gine mikono girino kuletebwa wano exactly enaku 14 to nomination date.
Tubebaza naye balinde enaku akachokejuze kabawadde kuba tulina okutambulira mu order tuleme okubeerawo n'emivuyo.
Ate bwe nkuzzaayo Kennambole w'owulira bino nga Uganda bagigasse omupiira guli ggoolo emu ku emu. South Africa efunye ggoolo ebadde evudde mu kusomyola ekisobyo oba kiyite free kick. Kakati bwe twogerera omupiira gwakatambula eddakiika 5:06 era nga guli ggoolo emu ku emu. Ate abantu basatu bafiiridde mu nkuba eyafudde embi mu kiro ekikeese z'olunaku olwaleero mu bitundu ebyebugiswa eyo era n'ebintu bya bukadde na bukadde ne bisirikira mu mataba agavudde mu nkuba eno. Abamu ku bagenzi kuliko Muduro Shadrack wa myaka 6 egy'obukulu ne muwala we amanyiddwa nga Vivian Nagudi wa myaka 12 egy'obukulu. Bano kigambibwa nti okutuuka okufa waliwo omugga ogumanyiddwa nga Lumumba ogwaboze olwo nno bwe gutyo ne guviirako amataba agasaasaanidde ebitundu eby'enjawulo bali era nga amataba gano gayingiridde amaka ga Muduro Shadrack agasanga ku kyalo nabwe ya Ward mu Mbale City Northern Division era nga bwe gatyo ne gamutta ne muwala we bwe babadde bebase mu kiro. SP Roger Staitika omwogezi wa polisi mu bendo lya Erigon ategeezezza nti omulambo gw'omusajja bagufunye ne bakyagenda mu maaso okunoonya omulambo gw'omwana ono omuwala ogutanaba kubeera ngulabikako. Ategeezezza nti waliwo n'omuntu omulala eyafiiridde mataba gano mu bitundu by'essironko kakati afande Taitika unatangaza kumatabagano.
Chikolwa nti banuba weba tenduka mnumba ono Shadrach miaka tani mwalawe ayete wabivya na Gudi miaka ikuminevili. Weba limunumba ya madi ya gatoni ya manji gawagwiza omwiga guno kumaliza nga gajire mnumba ye elati ya sobele chituo kulutonda mwalawe. Omulambo gomu wala tukaligu wanae tuliko lechiso kukule kanga tuguzula. Owu ndi omusa adea fide madi gano agawa ila manji akalite kere kambitu ndubye sironko era nidelebo uundi motoka ye mwayabaide ya tuwaliwa madaye tusasobo ilo kumu inunula era wendo gerela alijama isonofu nobu idandawe chisokera ilala tuenda kuongero kusaba batiami na dalambi tundu ya ugisua na madi manji ebisera bino okuba abege ndedeza
waulira bino nga Uganda baji kubye gole yokubiri era mpira waulira bino nga guli golo biri kwemu South Africa eina golo biri Uganda eina golo emu. Ara disiwe bugwele ya manyidu wanga Magalabanuli. Avudio na ategeza nga batagenda kudamu kugula o. Project yo na ya government na dale ngudo mbitundu bie bugwele yeyo. Ngomukulu Kibanda Swaibu ya Charlie Engineer wa district ye bugwele. Wabada yugira kona fe. Ara disi Magala ategezeza. Timwaka gwebien simbi ogwe debili ya bilimwe na bili ya bilimwe etano. Engude singo buonji mbitundu bie bugwele. Zakole wa mungeri ya gadiwe ngali ngembo etundu omuzigo. Atenga government ya kuata munsa uneweleze nsimbi suka kaumbi ya kalamba. Okole ngudo zino. Wabula, botu ya kungude zakole we singa zona. Zakole wa mungeri ya kudiba gabudiba zi atinga nezimu omwaka gw'ebyensimbi genzi okugwako ng'engudo zino tezinnakolebwa.
Nendera kutwala omutewana guno okubira abagwiri ndibana ekiremese engudo de imwe ni district engineer emirimo gya mulema ali okubanga eriyo abana byabufuzi abamufunira mu abamutamu enseke abamununamu bakamulemeza mu office yokubanga atambuze emirimo gya engudo nze ogwalina mazo okola ti this coming financial year tituka na kutandika emirimo gya engudo ngo omuntu na kali emirimo gya ki egya engudo bafuna omuntu owundi agemerere ku emirimo gya engudo however gobajiwa atambuze emirimo gya engudo financial year wirena jimulemye because buli oja there is no value for money engudo ali ko Galivenga liye, diriani complete, nuru aliro na ingudo dikari kwa lachi, kubangadiwa to our expectation. Then, therefore, tulikuwa anti kao, nive ine, baso singe another contractor, another engineer, owe ingudo, atambaze kwenye moje ingudo, financial ineri kwa lachi, eri kutandika. Hai nzinga chifulo ncha, mgoe tijia kuila mkulo nchi nga ingudo nauna, mgoe engineer na akarichi, engineer owe ingudo, tiri jabi kwa lebyo.
Omusasu wa Five ni Magemeso ya ugedeko na amyuka kawa district ya bugwe la manyidu wanga Mbonye Emmanuel. Yena anenyanyo, echo kubera anti district ya bugwe litaina burungi, biuma bilima ngudo, nga chechiviri deke mirimuje bie ngudo, okole buanga wajira vika, nga noru mujitambula mungiri ya kasobo.
Abuli mwaka government tusindikira bilioni katomwako ogwagwa ogomu sanvu bilioni twakola lwakubanti twafuna mu delays lwankuba whether tayari nunji ebyuma bituina tebimala tuina ako bibiri instead tuina zitipa tetuina vibrola so ebyo byona bitu affecting atitwama na mutime na yetu limukumaliriza waka omwako gwede bulayo katono mu weekend tubirenga tujimaze then tutandike ne sente zo mwaka guno kote no wezili tugenda kutandika okola obuzibu buli ku byume ebitono kubanga tuinako bibiri tuinako wheel road and grader tetu sobola kola engudonga you open shape and compact kati we can't compact without a vibrola we depend on borrowing.
Ate obuzibidde onako olwaleero ng'ombaka wa parliament atwala ekitundu kya Jinja North mu lukiiko lukolo lw'eggwanga David Isabiri Aga avudyo na achikira abakulu ba Jinja City Nsingo balumirizo okutandika okutimbula ebipande byababesimbyewo ku nguudo ez'enjawulo okwetoola ekibuga nga tebamaze kubeebuuzaako na kubalaalika ku nteekateeka eno bw'abadde ayogerako n'ekyenda akawumuza mukaaga Busogan Farmer munnakibiina ki NUP David Isabiri Aga ategeeza nti bannabyobufuzi bateekamu ensimbi nnyingi okubisa ebipande nga bino kale nno si kyamakulu aba Jinja City Council okutandika okubyonoona n'okubitimbulula nga bazze babitimba babalaba ono bati avudyo na asiwagabuwa obukulembeze bwa Jinja City Council bulijjo okusookanga okutegeeza ku bantu ba bulijjo ku bikwekweto nga bino kubanga ebiseera ebisinga obungi ebintu ebyonoonebwa ate nga bitaddemu obuwanana bw'ensimbi.
Chinakuwaza, chainamiza, chakusalirwa. Oluwa mutimu omubi, omutimu ogwenge. Oguliko zesebwa kanso na basada bayo. Engeri yemu na mwaja mwayuza ebipande vya abantu. Ebiri wa iguru, ebi atimbibuwa wa ayengatimu valabu ireku. Mwami sowali ni itimu. Oguwa mutima mubi, gwange. Oguwa mutima guitano kuita. Kubanga, ebipande vya vakande sipapita ile msente. Yeru wachimulinda enare mkumalabu myufubwa ayo. Ntibalonza wa semba vya memali mwatandi kukola operation zedo. Luwachi timuwa kwa operation zedo nganaba enale mbakali mkamiofu. Luwachi mwabali nze kumala. Memali mwasa lao ntimuje mtimbulu levi pande vya avuli muntu eye simbyeo. Muti mamuvi ino kube hifa na nyebio ape simbyeo babita musente. Evi pande vya mulitu wala waiguru kumiti. Echi pande chitono ino shijamu mtu wala mwala chitundu kumitu wala ebiri.
Tugezeza koko no nyabaji nja state council wala tugenzo kujia kumpeonga. Tetuna bafunda bulungi ne tujia kongiro kubano nyako kunsonge eno. Saba wandisi wechibine chitawa basomesa mugwanga Uganda National Union, Teachers Union, chuma hiduanga yunatu. Ngono ifiru batibaguma saba basomesa okolo bulungi emili mujabwe. Awatali kutia wadenga omusala, bwagenda maso n'okugula oza ko kugongeza. Baguma asinzide mu lukikola abakulembeze b'amasomero okuva mu district ye Kamuli olubadde ku Bugabula guest house mu Kamuli municipality n'ategeeza nti newankubadde omusalo ogusasulwa abasomesa gukyali mutono ddala basanye okukola emirimu gyabwe nga bwe gino okutambula. Government nabo nga bwegenda maso n'okubalowooza ko okubongeza omusaala. Owaffe Kasada Amos abadde mu lukiiko luno.
Okuvaruli COVID-19 lweyajja n'ebibyo kwawula mu misaala koseza nnyo abasomesa abayizi n'abazadde eyiwe mabega. Kati omwana veeyo abazadde nga bali bubi tebalina ebikozesibwa ewaka. Omwana najja ku ssomero n'asangayo omusomesa naye ng'ali bubi kubanga kasente ke batuwa tekawela. Kati omusomesa naye alina pressures kubanga naye alina famire y'okulabirira alina baana b'okutwala mu masomero. Kuruwe somero ngevintu sibi angu kubanga sente government zesundika na nyomu primary emitwale ebiri buli mwaka. Teri na chekola chinene. Ate bagamba nti polina kusoroza sente zona. Katabazade boba manyanti government sente sundika na ye sente zesundika tiziwera.
Ate ye Robert Migadde Ndugwa nga imbaka achikile vizinga bie buvuma mulu chiko luko uwe guanga. Asi menya kachiko ka tribunal akate kwa mkule mbize guanga ili Uganda wili kaguna mseven. Okulo ndole mivye jala vika mkamifu KHB akali unge na kuzome sikumi na musamvu mwezo gwe dogo musamvu. Oluku sala mazima nobwe nkanya musangu gwe. China juku antuwa iswa Adrian Dungu. Yavuga nyane Robert Migadde Ndugwa. Yadu kila mkachiko kwa nunga waka nyobu wanguzi. Oba Migadde Ndugwa. Gagama ntiengiri ya wangufuna mobu wanguzi buno yali yakiyita mu lugya. Wabula akakiiko kategeeza nti Waiso Adrian Dungu alemeredde okutwala obujulizi obwenkukunala obulumika Migadde Ndugwa okubeera nga yanyaga akalulu kano. Nabwe kikyo kasazeewo nti Migadde Ndugwa yalina okukwatira ekibiina ky'era mu bendera mu kalulu akawamu ak'omwaka 2026.
Okwebaza Mukama Katonda nti azze atuwanguza era njaga okwebaza abantu baffe abadde abagumiikiriza ate eri musango mwangu buli bakuwaabira n'oba tolina musango olina okwewozaako era si buli ali eruzira bamukadde okulu nti yazze omusango eyo n'abeera ku limanda emyaka 40 n'avaayo ne bagamba tewaguzza naye ng'amaze emyaka 40 so naffe wadde tulina obuwanguzi naye baatuwaabira Mukama mulungi nti omusango ogwo leero tuleero bagusaze nga obuwanguzi waffe tubusigazza. Kino kibadde oluusi kitaataaganya ntambula zaffe. So abantu baffe tubebaza banabuvuma mwebale kutuwagira. Tugenda kutandika kugenda okulambula ku bantu baffe gye tumaze n'okwongera okunyweza obuwanguzi bwaffe.
Ate obuzibidde olunaku olwaleero ng'abavubuka b'ekibiina ki NUP mbitundu by'e Nabulagala mu ssaza ly'e Butembe mu disitulikiti y'e Jinja bagamba nti tulirinnya Sharon Mary gwe alabamu embavu ez'okuvuganya ekifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Jinja mu lukiiko lukulu lw'eggwanga mu kalulu ka bonna ak'omwaka 2026. Okusinziira ku bavubuka b'ekibiina ki NUP bagamba nti singa omukyala ono tulirinnya Sharon Mary akwasibwa ekibiina akasiba tiketi y'ekibiina yeyekayina embavu ezigenda okubbinkana n'ab'ebibiina ebirala omuli NRM teekako n'ebirala ebinaaleeta abantu abaagala obukulembeze. Kakati abavubuka bano boogeddeko n'owaffe Mwagale Ali mwe bayise okutuusa endowooza zaabwe.
Tulirinnya Sharon Mary neyigaga neyidde okutoolayo obuwanguzi bwaife obwa NUP mu Jinja District. Neyanziza ino nze mbeebaza twongere ekolera walala lwa buti eno tuli bwa kuntandi.
Ekadi ya
Iyo mchalo ntuli nyasha Run Mary. Babadde yogera kono wafe mwagali ali akakasiza nti dala kitufu yeye kaina embavu ezisobola okubeera nga nate atuusa disitulikiti ejjinja mu kwesiima ng'omubaka ow'ekitundu kino mu lukiiko olukulu lw'eggwanga.
Tuliri nyasharo ni Mary na igaga na idoktora yobuwanguzi waife obwa NUP mujinja district. Neyanzi zainonze mbeba za tuongele yoko ila walala. Wabuti eno tuliwa kuntandi kwa. Aya nchi wanti mbeli ya wamulimu gujakwe yongela mu ila amani galiwo. Zemba subi za antipotential tulina obusobozi tulina buo obujo kutu wanguza. Nga tutuse mkalulu kabona.
Ate obuzibiddo onaku olwaleero nga batwala ekibuga eky'ejjinja naddala Jinja Northern Division bavuddeyo ne balabula abasuubuzi abakolera ku nguudo mu kitundu eky'ebugembe abakoloje eby'okutunda ebyokulya nga chapati chips n'ebintu ebirala nti balina okubeera nga nate n'okutandika n'onaku olw'enkya balekera okubeera ku nguudo ne batandika okukolera okwo ebiddo obw'emisana naye balinda obudde buwungeera olwonno balyoke bakola emirimu gyabwe. Lutalo Umaru, nga ye site kila katwala Jinja City, Northern Division. Wabada yugila keri ya basubuzi na wabama ulire, mwitundu bie bugembe ya tegezeza. Tia basubuzi na wabake iloku chafuwaze chibuga, na bwe chitiunga batwala chibuga tibajia kubakiriza, kukera anga kuteka bia kulia kungudo. Onagamba, tienteka teke nukakati, bajitadewe tandikenga lwagulo.
Tuba wadde warning esembayo era tubasabye okutandika n'onaku olw'enkya. Teri muntu n'omu atunda chips chicken, atunda chapati zibadde batundi ya ku street naddala mu roadiri zaabwe neyaffe ey'oluguudo luno olwa Liganga Road until paka saawa mwenda saawa kumi n'emu n'ekitundu ezakawungeezi. Era nga tubasaba ebimeze babijjawo akawungeezi nga bamaze okukola ne beera nawo ogenda okukera ku makya nga tewaliwo kino nakimu n'akikomyawo akawungeezi ng'agenda okukola ki okweyiya. Ku nsonga y'abakiosi tulina kiosi ezimu nga ziri mu mbeera mbi ebugemba awo mwena na mumanyiwo wala bikabubi akawungeezi katogo kenyini sanga trailer parkinze mu carriage way yenyini focho ku parking ebali nga okutandika ebali yandi parkinze waliwo aba chips abatunda engato abatunda chi so tubasaba basubuzi mwe namwe na bali mu bugembe tubelenga tutukwataganira wa enforcement emazo kuwebwe chokola.
Zibire kuoyo kwa busoga gabatu sibwako
nana habu mouthwash
ile dagale tufu
yenaka kasamu kujanja bendo adeza amanyo amanyo gakuluma bosaye chocha obeji nyogo gakasanyalala bosanyo bamulu sayisayi obugayiza ludda lumu senyesa nana naiwe gendeleza abafere tebakuguza kapa mukutia musange mu pharmacy zonna nana yakakasibwa National Drug Authority
awamu ne better life abakuguka mukujanja biseddagala lyobutonde kundwadde nkambwe nga ulcers, prostate mubami, abami abanafu, sukari, pressure, abaku wa stroke, endwadde zitawanya abakyala, ania, ebifuba, n'endwadde endala. Ngabasangibwa ku Catch Road, ku kisa kya Mukama Akedi, omwaliro ogwokubiri, bakubire ku noti musanvu noti noti, musanvu musanvu, mwenda tano, abiri mubiri.
Dachikazi na abiri mwa musambu ezise kusawe satuweza kaungesuko na korwale ukiriza mkutuse kebirange bienja ulo neka nyongero kukubirizo kuzanya kazanyo kafaka radio bingo walue milioni bili ze tugendo ukugaba mchilo chino programa eje ya minzani walubu kade ubiri tugenda buga bila wana mkisabana ngabili mwa gina kufune mituwala atana atano kale njiga stabili munaana emusta mkaga ash oja kuwa ingide butelifu kazanyo kafaka radio bingo njiga stabili munaana emusta mkaga ash oja kuwa ingide butelifu kazanyo kafako aka radio bingo. Omusawo Abdul Rahman waluku vaito habo grupu omusawo Abdul Rahman waluku vaito habo grupu akole dempeke eza habo ezimanyidwa nga fertility tablets eziyambe nyaba mebanafuye mbutonde abalumu omugongo omugejo okusukiride ndwadde ezekyama era omusawo yomono yakole dene prostate care tablets eziyambe nyo abami abagazwa prostate ekikuvira ko kufuisa okumokumu n'obutafuisa bulungi obokufuisa mukapira kinono kyabulabe kubanga kisobola okuvira ko prostate cancer akole de anti ulcer complex tablets empeke ezijjanjaba ekirwadde kya alsa alsa nga zikuleetera olubuto okwepika obutafuluma bulungi n'ekifu ku maaso alsa bweziraga jja lyesa okuviiramu kansa ow'omubyenda kakati Abdulrahman owa Lukuvaito Group ajjanjaba endwadde z'abakadde omuli abaluma omugongo okusanyalala amagulu agazimba amagumba agaluma okuteekako okuggwamu amaanyi mu mubiri alina n'eddagala erisobola okujja abantu mwenna ku bitamiiza byonna ajjanjaba n'endwadde ez'olukonvuba omuli ekiwanga hani ya sukaali pressure n'endwadde z'ekyamamba kyala eyiganga Dr. Abdulrahman alinaanya yiganga high school opposite office za kiryo wa LC1 abeere ku lunaku olwa Mande kakati olunaku olw'enkya agenda kubeera emukono ku luguudo ludda e Katosi ku Namugambe House mu Kame enaabeere olunaku olw'okubiri ate mu ngeri y'emu ajja kubeera n'ebusiya ku Alupe Road okumpibwa Masaka Seed School awo ku Alupe Road ebusiya omusawo Abdulrahman agenda kubeera olunaku olw'enkya enamayinga abeere olunaku olw'okusatu abeera ku Jinja Road okunena n'amafuta ga gaazi era abeere olunaku olw'okusatu omusawo asooka kukebera nga tannakujjanjaba ate mu Lukuvaito Herbal Group okukebera kwa bwereere okumanya ebisinga okubiira omusawo Abdulrahman ku ssimu eri 0752 54 11 19 ezimu eri 0752 54 11 19 ne 0783 62 63 61. Ate kino kiva mu Kakira Sugar Limited. Kakira Sugar Limited egamba nti waliwo enguudo ezigenda okuddaabirizibwa kampuni eno eya Kakira Sugar nga okolewamu ne Jinja City okuteekako Busoga Sugar Cane Growers Association. Kampuni ya Kakira Sugar ne Busoga Sugar Cane Growers Association nga waliwo ne Jinja City bategeeza abalimi b'ebikajjo n'ababitambuza mwenna nti bagenda kutandika okuddaabiriza enguudo zino wammanga. Waliwo oluguudo lwa Musubi Road luli Mafubira, Idwege Kigusu Road luli bitundu bya Mafubira, Kigaire Lwalanda Tunda Road Mafubira, Kagera Central Kagera Kidiope Mafubira, Main Road Wabulenga Namansa Chifu ngoyise ku makaga muyondo emafubirawo. Waliwo oluguudo lwa Saint Waliendo Road lugenda kolebwa Lake Oil Road paka Nakabango bakekira Sugar bagenda dukola na Mulesa Bufula Megadi Road Wakitaka Idogoro Butiki Wakitaka Kayunga Kyamagwa Butiki Matara Bususwa Road Buwekula Wakitaka Nakabango Mawuta Saint Andrew Nakabango oluguudo lwa Rwanda Kakira Ntogo Road paka Kagera Buyala Namizi Kagera Chomya Kivubuka Namizi Road ya Budondo nalo bagenda kulikula enguudo endala ezigenda okukolebwa mulimu olwa Bufuula okuyita ku makaga Tibenka ne Budondo Bufuula Bufuula Primary School okuyita ku makaga Mutala bagenda kulukola Buwaji Buleba Road Chomya Chomya West Kirondo Buwaya Mugulu Sibuwaya Kizinga Kaziba Kibibi Church paka ku Nairo bagenda kulukola Buyala Namasirike lugenda kukolebwa Chomya Primary School paka Mpumuire ngoyise bitundu bya Kisambu is Home e Budondo Gashebi Road Lukolo Namalere Kagera Kidiobe na Wangoma Kagera okoteekako ne Ntogo Road paka Kagera bagenda kulukola kakati ne bagamba nti kampuni ya Kakira Sugar Limited wamu ne Busoga Sugar Cane Growers Association nga balina Jinja City bamaze okulongoosa enguudo eziri mu kulala luno wammanga Wakitaka Kalungami Kabembe emafubira lwakoleddwa Namulesa Mawuta Kainogo Gabwekula nalo lwakoleddwa Kalungami Musima lwakoleddwa Rwanda Main Road paka Waliendo Road lwakoleddwa Muyimira Road lwakoleddwa Simia Road Munaza Road Nakigo Kalungami Road Owere Kabembe Musima Road Arabu Kazinga Nakabango Mawuta okoteekako Wanyangereke Road ezenguudo zaakoleddwa Abakakira Sugar babasobola okukolaganira wamu nabo wansi w'enteekateeka eno. Ate omwami Kirunda Bashir ow'emirani Nabitende mu Namalimba Bugweri District ayita abantu mwenna nga kuliko abaana n'abazzukulu abenda ya wannume Kawuuta ow'emirani Namalimba Bugweri okujja mu dduwa y'abagenzi yakubeera ngana kuza omwezi asatu omwezi guno ogw'omunaana omwaka 2025 aw'emirani mu Namalimba naye abaana n'abazzukulu musabiddwa okujja ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno ogw'omunaana kubanga bagenda kubeerawo okumanyagana era musabibwa okujjayo n'akasente akakubeesaawo omukolo abakulembeze b'amadiini okuva ku bayimaamu okutuuka ku district kadhi bannabyabufuzi mwenna mu Bugweri muyitiddwa mujje mubeerewo alanze bino si mulala ye mwami Kirunda Bashir ow'emirani Nabitende mu Namalimba e Bugweri. Banafa ba Trust Herbal Clinics bategeza abantu mwe nanti bachagina maso ne mirimu jabwe jo kujanja abantu aba Trust Herbal Clinics bakolide kadagala kama nyidwanga pepu nidi katunda katalike nsiona kadagala kano kakoze chinene nyo mukujanja abalwadde ba ulcer emitwale ebiri jokango ufuna kadagala ka pepu nidi okuva mu Trust Herbal Clinics bajanja banendwa domuli prostate disorders pressure fibroids anemia diabetes ulcers nendwa de engensigo nendwa de ndala nyingi aba Trust Herbal Clinics wasange ku Lady Alice Muluchi Road obajite Skindia Road aunga ku Ebi Matra mu kibuga eche jinja kayunga basange ku kizimbe cha bakatuli che kimanyidwa nga Perema ya building ku Sana Road nga wakava ku Equity Bank ate mu ngeri yemu aba Trust iganga je bali basangwa ku Mpindi Road okumpi ne top care SS ku kizimbe chiri konti Jesus is Road bulirwa kuna omusawa bera jinja ku dwairo lye olokuta na bera kayunga ate na ku esigadde oba omusawo abera yo eiganga awo nga janjaba okumanya bisinga okuba ku simu eri 0705022 oba 0732165226 buluna ko olokuna tubira no musawo oyo Dr. Mwesi gwabira wano ku kyenda kaumuza mukaga busoka nfama nga asomesa n'okuddamu ebibuzo byammwe. Haji Muhammad Kire owen na waikona busiki na mutumba kulwa familia ya Zaddo Kibusungu enna waikona nekaguru busiki na mutumba nina kunyinji nyo babika muganda wawe Wagaimanga Joshua yafiridde mdwele kulu elie jinja omugenzi Wagaimanga Joshua wakuziki wuna kurencha ngena kuzo mwezi 11 mwezi ogwomu 8 na waikona mumakaga Zaddo Kibusungu kusawa 8 zemisana abiki dabayi seitego abechi bale butaleja ivu kurani na malemba kaguru bugweri mwena abiki dabayi seigaga mwena abako abena maganda awasinga omulangira bwamichi ekamuli abako bebudehe kaliro mu familia ya Maka Moses abakobe ichani kaliro mu familia ya Dasani abakobe Maungwe mu familia ya Edilisa Masiga abakobe Nabweyo mu familia awasinga Nguli Muguzi okotekako abakobe Kizuba mu familia ya Nguli wa Ngoro abakulembezo muri Center wa District mu Kisa David Kalulu Honorable Paul Akamba na Igaga Mariam Bakansala abachika kulusichiko la district na mutumba okoteka kona waikona subcounty na bakulembeze mwena abaluganda bakona abimikwano basabye buli awulidda tegeezo mulayi na gwekikwatako bwatyo. Amenvu International Limited eno company ya Wandis wa Ministry ekola ku nsonga z'ekikula ky'abantu okubeeranga nate etwala abantu ebweru w'eggwanga okuba ekyeyo etegeeza abantu mwenna nti erinawo visa zeefunye z'abaana balenzi n'abo buwala abasobola okugenda e Dubai kata Saudi Arabia okola emirimu nga ba aircraft cleaners, general helpers, ballistas, cashiers, cleaners, waiters ne ba waitresses mujje mwewandise mu Amenvu International Limited olina okubeera n'emitwalo 2.5 ez'okwewandiisa andisa no kukebera wazite medical fee bagale barua ya LC bagala photocopy endaga muntu yo ne passport mwabata ina passport mugende ku office ne nsimbi ezigenda okubaya ambo kufuna passport amangu dala interviews za kuberonga kuzomweza 13 mwezi guno ogwo 8 era bagenda kubera na interview ezaba sajja ate interview za bachala za kuberonga kuzomweza 3 mulumu mwezi guno ogwo 8 mujukire nti visa bazina ate mirimu juno jya bwangu nnyo aba Amenvu International mbakubire ku simu erizino 0758 15 nkaga mu 2 15 0758 15 nkaga mu 2 15. Kino kiva mu Kakira Sugar Limited. Kakira Sugar Limited ngeri wamu naba busoga Sugar Cane Growers Association BSGA bategeza olimbe bikajjo naba bitambuza mwenna tubagenda kutandika okuddabiriza enguudo zino ku lukala luno nga bakozesa ebyuma bya kampuni eya Kakira Sugar bagenda kola oluguudo oluva ennanvu nano B okugenda mbitundu by'ebuzibwa buziba mitundu bya wayibugeyo luuka bakola oluguudo olunene Nanvu nano si paka bugoba itaka ibo lupaka kalungami chigaya sento kutuka ebu kapala bakole chima antu kumuziki tiao paka bumanya bakole uluguro luve na kavumo kutuke kasozi na bulagala paka ikona okoteka kuwa ukufamu ebu kona nekaliwa primary school kutuka ebu kutu mubitundu bie irongo mdistrict yeruka Omuyimbi Juma Mulokole ngalumu ne David Lutalo bakutuusa akakadde nyuma live concert lukoba ku lukoba. Bagenda kuyimba ennyimba zaabwe zonna okuva batandikira okutuusa olunaku olwaleero. David Lutalo agenda kujja ne bandi ye yonna. Tosubwa abazinyi abasanyusa emizannyo egisesa empaka z'obugaali n'omupiira wamu n'abayimbi abala bangi. Baakutandikira Makanga mu ssente Buyende ng'enaku z'omwezi mukaaga omwezi ogujja ogw'omwenda lugenda kubeera lunaku lwa mukaaga ate ng'enaku z'omwezi musanvu omwezi ogujja ogw'omwenda olwa Sunday baakubeera ku Grand Park Gardens e Bugembe opposite Cathedral Church. Baakumaliriza Kagumba ebwe mu kisaawe Kamuli ng'enaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omwenda lugenda kubeera lunaku lwa kutaano. Okuyingira ebivvulu byonna kwa mutwalo gumu gwokka VIP emitwalo ebiri ate tebe emitwalo ataano. Emirango gya kugulawo ku ssaawa 12 ez'olweggulo okubookinga tebo oba tiketi kuba ku ssimu eri 0753 76 309 biwagiddwa The Answer Foundation ekitongole ekigiriza emirimu gy'emmutwe ekisangibwa Kitaka mu Jinja City. MIPA International ekitongole kya MIPA International kiyita abazadde mwenna balina abaana abayandagadde okusoma obusawo ku bwereere nti mugende mwewandiise ku ofiisi zaabwe zonna n'abaana ba P1 paka P6 nammwe bagenda kubasomesa ku bwereere bagenda kuba wasikaala. Aba MIPA International bagamba nti mugende ku ofiisi zaabwe esangibwa Embiko opposite ku Kyennamwezi kumpi ne Flamingo Bar eyiga nga bali ku Jinja Road okumpi Dr. Bitira ewisi ya MIPA basanga okumpi ne Nero Guest House Kamuli bali mabega wa Don Petro Station. Bulunaku olwokusatu mama MIPA yennyini abeera yiganga ku ofiisi. Bakubire ku 0752 9 4 64 esimu eri 0752 9 4 64 ne 0772 9 4 64. Ate ye Dr. Waiswaziwa owa Chinese Herbal Medicine ategeeza abantu benda mutuma n'emirirwano tyonnaku olw'enkya agenda kubeeraawo ku ddwaliro lye mu maaso ga Kisiki College. Onako olw'enkya Dr. Waiswaziwa agenda kubeeraawo ku ddwaliro lye mu maaso ga Kisiki College ajjanjaba endwadde omuli pressure, sukaali, infections, prostate enlargement, ebizimba mu nseke, okoteekako ebizimba mu nnabaana, ensigo, abakyala batazaala bulungi, ebyuma ebitoolamu ebijjamu okusannyalala n'ebipima pressure bya bwereere. Okebera omubiri gwonna osasula 1,000 gwokka ate ekyuma ekijjamu obutwa mu mubiri kya 1,000. Okumenya ebisinga wo Dr. Waiswaziwa ediriisa mukubire ku 0772 9 5 7 13 oba 0703 9 7 43. Ate kino kigamba nti Kakira Sugar Limited nga baliwo mu Busoga Sugar Cane Growers Association era nga bakwataganye ne Jinja District bategeeza abantu mwenna abalima ebikajjo ababitambuza nti bagenda tandika okukola ku nguudo eziri mu mbeera embi era olukalala lwe luno. Bagenda kukola oluguudo oluva Mutayi okugenda mu bitundu by'Endigenda wa bakola ngobi Haruna paka Mutayi Kamuli Road, Kagoma Farm, Kagoma Central, Namalire Road, Kabaganda Road, Kisala Road, Butangala Butangala paka Kalebera, Butangala si paka Muguruka, Butangala paka Magamaga, Kagoma Farm Buwoliro, Namalire Road. Okoteka ko oluguudo lwa Chiko Ntinda Playground, Kanama na Kati Road, Chiko Primary School paka Kanama. Era bakola n'oluguudo olulala olugenda Engenga, Kigalagala, Namazala, Lukonko, Madivani Estate. Akubonabona Jowadu, Bunyomu, Iwololo Town Council paka Buwala mu Kisenyi, Nabukosi Road, Nice MSC, Kayalwebi, Nakajjo Bulogo, n'enguudo endala. Naye abakakira Sugar Limited waliwo munaye aba Busoga Sugar Cane Growers Association ne Jinja District bamaliriza okukola oluguudo oluva Mutayi okudda e Kagoma. N'olw'ensonga eyo babasabye okukolagana nabo. Ne kino kigamba nti famire y'omugenzi Bakayira Samuel, famire y'omugenzi Bakayira Samuel ab'ekimanto Lukota Imebukanga Sabukaunti mu District y'e Luuka n'ennaku nnyingi nnyo babikataata waabwe Bakayira Samuel. Afudde olunaku olwaleero omugenzi Bakayira Samuel wakuziikibwa olunaku z'omwezi nga 2 omwezi guno ogw'omunaana mu maka g'ekimanto Lukatayime Bukanga mu disitulikiti y'Eruka ku ssaawa 8. Babikidde bano wammanga Ssaabadinkoni w'ekiyunga Reverend Dikange Moses n'obusaabadinkoni we Bukanga Reverend Abooluganda bonna MP wa Luka South umane MP wa disitulikiti y'Eruka Estambayo DEO Weruka mulambuzi wa masomero mu district Yeruka Jenny Nambwe LC5 Weruka LC3 Webukanga Bakansala staff ya Buwiri Primary School okoteka kone Mozilim Primary School Ebusiro abakwa buluganda na ebemikwano basabye na buli awulidde ategeeze omulala ennaku ekikwatako bw'atyo. Abise si mulala ye Samuel Bakayira ku lwa famire y'abise.
Tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga One Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busogaonefm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
Musonyi wo kumusa umanyama nyinyo bulimba yasose kamuchitima kwesa subira bukusa yangamba wadalu mwanganda vanira nangeneskula umutima nemuwa kona yasoka nankutira mbutalinde kaonzeka Nafuna mukusonyi na wamole ndali kumbe musege kwenyini ya nimba ya pate banali kakambula ya nimba umutima na gunukula akada nyuma
Zanziba, yande kampolo mantagala, siri chitira, nyabula, yande kantagala.
Akadanyuma kasa
tokolanga kadanyuma
tokolanga katanyuma
nalina mwegomba kofiga ye
anti abantu bwena mwena mwena abo mu eastern abantu ba wayo naina busoga yo nayo na pasta mlokole atongoza olutambirwe nga mukaga tutandika na abantu be
abe makanga omubuyende makanga musika
yes mwena mwena muje mwagire pasta mlokole tugenda kujao then nga musambu tugenda kujao
ku Grand Paz Garden
yes
bugembe jinja bugembe
yes abantu be jinja mwena mwena muje ndongegenda kaba nyonya bayimbi banji lukoba kulukoba then nga 12
tuli kagumba mchisawa
iya endonge kabe abantu be yumwena mwena mwena muje David Lutalo Juma Mlokole
David
Lutalo.
Nsumba wano webaita The Answer Christian Church ewa kitaka mu center wenyini wensumba tata jendi banta deyo amina so nebazana abantu abakungana nange buli lwa Sunday ku Sunday no ngenda kwogera ku second coming of Jesus Christ nga tugenda nnyo esiroteka ku kibaita obudde obw'okukwakulibwa oba kibaita rapture time okwakulibwa kitegeeza ki okuda kwa Yesu kitegeeza ki kabere kumpi ako kugamba mbere yifanagana ko bwetyo so norwekyo tugenda kubera nga tukwatagana ku Sunday of course okuyimba kuno tukuyimba ne bantu balowooza tetuli balokole bawulirango olanze olini David Lutalo bawulirango olange somero bawulirango oyimba ku message nembera z'abantu ayinza okujajinga bambe olw'emitima ene olumu emivundu naye kambabulire Katonda oluusi nno talabanga mmwe mulaba kulooza omuntu waalokokera ne yeetuuma n'ejjuma mulokole olooza basi mulokole okitegedde kye nkugamba era gw'oba omanyi okuva weyalokoka okutuuka kati bantu bameka abalokose ku lw'obulamu bwe nze gw'olaba nvuddemu abasumba n'abatume n'abaweereza ab'amaanyi famire ye waffe erokose kuba nalokoka kati tosobola kunnafuya bw'otyo kundaga nti sisanidde kubeera muweereza wa Katonda olw'okuba gwe olinawo oyagala onsuubirize ate nga siwendi saa zino ne Mukama akolanga bw'ayagadde munnange olaba ebivulo ebyo bye nkola nendeeta oluusi ne David Lutalo oluusi ne nkola ne Pastor Bugembe munaye lwakuba gwe tobeerayo naye abantu bangi abalokokerayo ate abantu balokoka mu ngeri za njawulo omulala alokoka omubulizi w'enjiri abuulira ku luguudo omulala omulumba waka waliwo omuntu nga n'obwokolooti atalijja mu kulusedi naye nga mukivulu ajja kujja omusange yombuulira enjiri oba oli awo ate abantu si kubakambuwalira obabuulira mirembe ebasanyuka webaseka wemudigida webazanyira emizannyo webabazinirako amazina ebabakuba omuziki nga obabuulira ne Katonda mpolampola so ndi muweereza wa Mukama era mbaniriza ku Sunday eno nga tuyiga kukwakulibwa n'okukomawo kwa Mukama waffe Yesu. Ekkanisa gye nsumba eri Wakitaka mu center awo ku kkubo. Gwe bw'otuuka nga Wakitaka gamba nti ngenda ku kkanisa ewa Pastor Juma Mlokole wapya weyadda. Twagula ettaka lye church, office zamaze ozimbibwa, toilet zamaze ziri mu kuzimbibwa, church nayo yagwa okuzimbibwa. So n'olwekyo jangu tukyalireko ku Sunday eno. Aha, ekirango ekirala kye nnina kuba nagambye n'ebirango bisatu. Anji?
Bali kubakuba pena Uganda ewezeza goal nyingi
oba you repeat
double to the goal isatu
isatu kusatu
eva kufunda penalty saa wenu
okay
eh
wama
so butine byo
byebyo kali kakati norecho nenze senga mbeera musambi wa mpira by the way si musambi wa mpira ndi muyimbi ne olumundi genda ne nsambi ya ko Uganda nze chenkola wenkwata ku mpira siguta siguta mbeera na go
agulemera
ko babona abona nege nenze rukampa kabugoma anyway so ejo che kirango chimba demba gamba ekirango ekirala the answer foundation yetadde sente mu kivulu chafe echa akadanyuma concert era yensoboze sokola bino byonna byenkola so mwena abali eyo ngo ino omwana ya mara P7 senior 4 nja kusaba oje ono mwana ya mara P7 ono mwana ya mara senior eyo kuna ono mwana ya mara senior eyo mukaga olino omwana atudde waka obagwe kenyini nga wali etaze okuzimba mayumba wali etaze okuvuga emotoka n'okujikanika wali etaze okutunga ekyalaani buli musono n'okutunga fashion zengwe ne kose z'emikono tukuwa certificate tukutikira tukuwa omulimu tukunonyezaako omulimu naye etendekero lino liyote liri wamu na kanisa eri mu center ate somero oba etendekero liri ku masanyalaze agadde Kenya kwansi katono nekipando bo kiraba kale gwe weiganga uvira mukubiri no bagamba ngenda ku The Answer Foundation oweka muri omanye chokole motoko jigamba uvira ku kipande kya The Answer Foundation wana otukubira ku namba zendi okusomera wano oba wasoma oba ti wasoma jangu tulina mamoto kamanji jangu igo kuvuga ofunene permit oba igo kukanika no kuvuga oyige byonna kale gwe wembere eyo usobola kuba ku 0M 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 njeru zeziriko abelenga sobulo kubako chiyita andikirao. Bwenkole bivuru wemba abba salo wemba yamba. Nabagamba bave wale bisulo na bizimba wibiribi abwelele. Sukuru fizi gwetu sasula atena ukulia sobulo kuanga kwa abwelele. Nosigaza fizi atini fizi na ukutuila mwakati. So enchanja kubeira mwofisi wiche noyo na wendi. Mumbere yo. Enamba yu mtieni elizira msamu samu. Satu. Kumi na muenda. Satu mnya. Chenda msamu. Zero msamu samu. Satu. Kumi na muenda. Satu mnya. Chenda msamu. Ndo zola bia ntio msumba vila no mkisa. Bwenyingi de msudi yu mnaonita andiku okogira. Ngantude. Uganda neteba.
Okumukisa.
Kati siba kuja mbade mugenda kubana. Bode bagenda bakubago. Mwe muje musabe.
Tujja kuinda.
Asira fereri ya wagalinge yazo kusaba. Ajirogede. Hey, anyway. Nsaba abantu njagala abantu bazanyire kakalangako.
Okay.
Abantu be makanga ndese David Lutalo. Chiwewa mkwano gwange gundi okuzo yombanga na ulire nsonga ndese Viola na Chitende simanya yimba nkuwala avuto simula mkama balabe bange walike mwako mkade nyweza goli na tuyuga umwano yu nze muhita mwala wange nenga olo mastri miaka jejibu na ye ampita msumba we ababana basumba yu nadali Kampala ati mkwano gwange Viola na Chitende sister wange mkama kuwa mkisa weba lukumpelekira ko tiyansabiya de 10 yangambe msumba ngenda bera onyimbe nange nyimba zange kuyimbireko neba za afandi kadabada neba za Milton Rasi neba za ni neba za Sidiki Vokozi neba za onomuyimbi munabayi soronkambwe neba za abayimbi banji ne mukuru asirafu naye ko ali obalera naye mba nakola atya
enewe ejja kwemba
ejja kwemba aba yimbi mwena mwena aba mpeleke doko wale ono muyimbi walibo tufera oyo tafu soja bonna bonna bananga bayimbi bagenda kweyu wao abe busoga abe Kampala bani bonna bonna webali nebazo mukuru Fred Sebata na yebo ngenda bela na bayimbi chododo na bamube sitagenda kusobola kogera kumpeo David Lutalo na yagenda kuba ne bandi yeyo na asitu de moto kasatu yabazinyi yebyuma ejira mwa bayimbi be na yeye kenyini so agenda kuba imba live CCD si flash kuva ro yatandikira mpaka kati wali David Lutalo nange Juma Muloko linyimbe nyimba zange zonna zonna okuva kubalira malalo mpaka wendi Makanga tuliye nakuzo mwezi nga mukaga awe Makanga mu center Buyende Buyende mwe namba ise yirundu kiddera bukungu kuteso wonna buli aliye Buyende fenna mugo mwenda guno tukunganira Makanga sawa 12 z'oruguru zikusange ngotuse obugali bujja kuba bayita ita mposta mwazira bye oje Makanga tukubendongo Buyende district mwenna tukunganira Makanga nga mwendo gwo nga mukaga gwo mwenda atenga musanvu nga musanvu nga musanvu ogwo mwenda bujja kuba naku lwa Sunday nga tuvudde Makanga ngenda kubera wana ejinja ku Grand Paz Garden bugemba osimbiranga huko mujje tukubendongo jota uliranga ebwatu kangala du lutala bayimbire nyimba zona bayimbi bona bayimbire nyimba zona omuzanyo gwe bayita akasodokio okuva mbaka yimbira drama kitazi nago weguli omuzanyo jango seke jango nyumirwe Net David Lutalo wali wetuna amalao nga musanvu ebugembe ku Grand Paz opposite Cathedral tubere ekagumba nga 12 kagumba tujja mu kisawe kamuli kagumba so Net David Lutalo era akakasa yabada yimba munaka yimba kange wano nga anyumirwa yono waneno so norecho njagala okutegeeza nti tugenda kubeerawo nga weba settinga mumwolere bulungi tugenda kubera wawo ebugembe abantu bebugembe kale kambaite bwenti abembiko musobola okujja ebugembe abe walukuba musobola okujja ebugembe abe jinja musobola okujja ebugembe mafubira na mulesa nakuzo mwezi nga musanvu mujje mumpagire nze mutabani wa muganda mu Juma Mulokole mujje tusanyukemo ngatewe tusala stress nga bwe tuyigana mu abakoze akadda nyuma bigwereyo tambula kono omukyalawo kuyingira omutwalo gumu VIP mitwale ebiri. Of course ngenda kusoma enamba ayagala kumpagira koko VIP oyagala t-shirt muri abantu batano bakubi mwagala